Yeah.
Breezy.
Webamba iqini, impilo enzima mani, webamba iqini engiyokhipha phangifile, ngifile ngizamile, kungcono kunokufa ngalweni, dream big push your life ungawubange umsini, fala umnyango wepast ungabi nomsini, lapho sekunzima ungasabi ucela usizo, lapha kufuneke magwala, ukhandwa amaqhawe, kuvuswa bobhambathi akhandwa boshaka, Zulu ngiyasaba, black and proud ngimnyama, ngenkani lapha ziyimpopo esandathi ungasala, masihamba bambi isandla sami, samsana, sedlula olwandle olubomvu lufaleka, emasifero ofara bahleka amabheja, njengenkanye esishanini nothamba G, umhlaba ubamba udedele ushaye ngedolo phansi, yekela usuphumelele, nabasele ubalekelele, ufuse nabalele, shiya bazinyele, kuphi umsele wempumelele, bambelele kumdlalo ushelele, yes ngiqeleleke ungafele maweni ke, ungabe like a hooligan, acting like a boogeyman, be like a holy man, stosakus man. Hlomihlasele man, ngeke bangimele, ngeke bangiqede, ngeke bangiqede sofu sabalele. Vuka ibambe, vuka ibambe uhubhe ikusasa lakho man, ngeke bakuqede, ngeke bakuqede, ngeke bakuqede sofu sabalele. Intombi zishaya oshinde nizibona ubuhle bebhungu man, ngeke bangimele, ngeke bangiqede, ngeke bangiqede man, ngeke bangiqede. Ngeke bangimele man, ngeke bangimele, ngeke bangimele man, ngeke bangiqede, ngeke bangimele man, ngeke bangimele. Body bags on top of body bags, niggas be killing each other in the streets, Mountie powder in the streets, bafom bathisa amaphoyisa ubugebengu busabalele, sambathuka ngapha izifo ziyandashwele baba sihlamulele, nabo qambe qakekela kuthina bafuna amaqhamu, ngisabe ukuthinta intwana aqhomise ebhabu, vuka amaphaphu, phanda amakwazi, kodwa ungachithi igazi, uhluleka ungakwesabi, nqoba impilo ungesabi. Ngoba impilo ungesabi, ayihlomihlasele, hlomihlasele man, ngeke bangimele, ngeke bangiqede, ngeke bangiqede sofu sabalele. Vuka ibambe, vuka ibambe uhubhe ikusasa lakho man, ngeke bakuqede, ngeke bakuqede, ngeke bakuqede sofu sabalele. Intombi zishaya oshinde nizibona ubuhle bebhungu man, ngeke bangimele, ngeke bangiqede, ngeke bangiqede man, ngeke bangiqede, ngeke bangimele man, ngeke bangimele, ngeke bangimele man, ngeke bangiqede, ngeke bangimele man, ngeke bangimele.